Baby, rah, rah, pa, pa. Yeah. Oh, yeah. Detroit on the beat, baby. Mina chutaka tuwe na escapo. Unatabia zile nipendazo. Nzikafia kwa kidonda. Dege katua kwa kipanda, yeah. Nifikirie basi niwe wako. Nifunge pingu nishafika kwako. Mjeda nishavua kwanda. Kilichobaki kunipanga, yeah. Nimejipanga, minajitosa. Staki wenge panda na kudondoka. Mili ninapata, mie nataka paka tatu ya kitanda. Yako mapos, mina enjoy bus. Vile unani kama coronavirus. Baby unavo vice, moyo wako ya navasa. Yani bana,
usi kama Carolina.
Mwenye shepu za kichina. Uko fine like Angelina. Naima, maringo hauna. Basi mtoto tuende jina. Tukalina pepo na pofuma. Usije kusema no, tomiaga. Nipe mapenzi wewe. Oh my yana. Oh my yana. Oh my yana. I wanna be with you my baby. Oh my yana. Oh my yana. Oh my yana. I wanna be with you my baby. Fanya yote ufurai. Uvimbe kwangu ya ni udeke uchidai. Vinono tundisho ngondoe tonight, oh. Zao shombo tuache wale wakinai. Na kukubali mia no go pretend, oh. Baby listen na closer. Na kama ishu posa siwezi kosa. Na kama kukutosa siwezi tosa, oh, oh. Sijefanya kosa ikawa kosa. Ikaja kuwa kosa mikukukosa. Staki mami love mimi kukulocha. Wewe sio kama Carolina. Mwenye shepu za kichina.